nini na weo.
The days when I hoped and prayed for someone like you, and Lord, I'm grateful. Baby, take my hand and never let go. Nakambala sugars, what you're made of. Fendela bafupi mami. Kuline nanguvi shube suliweka. Kukacha tiba langi zefende la mami. Kuline na nguvi vute suliweka.
Kukacha tiba langi ze ati ulina neo. Suliweka na ine nilina.
No, mommy. Suliweka.